This program was first broadcast on Canterbury's access media station, Plains FM, and was made with the assistance of New Zealand On Air.
Dad, Mum, I've got a precious gift made just for you.
Dad, Mum, you always tell me to listen to you. Can you do the same when I talk to you?
Kai mai le tu spa ia, a o a o le tau mai tu se mau na ala. A o ina matua, le te a ese ai lava.
Foi le loto malianganga e toi fa feilo e atum fa talo fa tumo o sa moa i la fa fonganga ma lo la vale soifua ma no fo le fola tato te tau fa si ene la vale fa tai ma le vi inga lo tato atua to tas ona lo na lo fo le ma vai pe mo tato o tato o li mai ma tato Tu vai mai fo ile taimi fa tu langa inal nei mo le tato pol kala masani le nei o le fa ta waino a inga. Io se isi fo i fa poponga le nei mo le tato pol kala me o le tato pol kala me fo le nei aso e au au na atu ai ati oi e ala atu ini na i tala popo na i tala fo i fa mtala ina atu mo oi On i tala fo e talton, e maua mai eini na e mea o ngā mo i tātou umalava. Ia e sā moai, e mua mua pea o na tātou wōse i si ila tātou vi inga ma le whaafitai i le atua. Ia e usi mai ala o whaafonga sā moa, se o tātou te talo. Le atua e lo mātou tamai le langi. Ia pa ia lava lo suafo. Ele ngato ele langi, ae lo lalo langi nei foi. E vi ia lava la o fio, ma faa ne ina pea lo suafa, ona lo wofo fongia ma lo matautia. Faa futai o oe ole atua. Ole etu ato ato iai lo mato faa to atua. Awa o oe na e fayaina i matou. E te sila fia ma le ato atoa o mato utangata tai to atas. Whawhetai alofa. Mā loi lo ona sae ma le whapale pale. I o mato utangata leanga ma le whale ton. O le whawhetai sili sili lava. O no lo walofa moti moti vale. Na e awina mai ai lo lava lo pele. Ina ia maliu. Nā te tau awe ina o mātou leanga uma, ma o mātou angasala. A wae te le mawhai o na e talia ina se angasala e loa fio anga. Ua e uwhiti ai i mātou i le toto, ma le āmi o tonu a lo walo. Whaafutai tele ta mā, whaafutai mo Yesu Keriso. O lo mātou ali i ma lo mātou whaola. O le ua mawhai ei ona e taua me tonu i nai i mātou. Whaafetai, whaafetai. Fatasi mai li nei aso. Fa manuia na yo matu tangata Samoa. Ai mai se lato o lo fa fonga fonga mai li nei pol kalame. Ia fatasi mai. Ma fa manuia mai la matu pol kalame nei tama. Ai ia fa fo ia pia lo lava vi inga. I lo sua fa pele Yesu. Ameni. Ia o se fe aule nei mai le tusi faitau asol nei o le word for today. O le a faitau o tfo ili fa palangi o na tau fai fo ili a fa sa moatu. O le ulutala o le fe aufe mai. Your words reveal your heart. The words you speak will give you away every time. It happened to Peter. On the night Jesus was arrested and all his disciples scattered, Peter stayed close enough to see what was happening, but not close enough to be identified with him. The Bible says, those who stood by came up and said to Peter, "Surely you are also one of them, for your speech betrays you." Then he began to curse and swear, saying, "I do not know the man." Immediately a rooster crowed, and Peter remembered the word of Jesus who had said to him, "Before the rooster crows, you will deny me 3 times." So he went out and wept bitterly. After that episode, nobody accused Peter of being a follower of Jesus. Isn't it interesting how profanity in any language has a way of making others question the quality of your relationship with Christ? Your words have the power to build people up or tear them down, draw them to Christ or drive them away. With that in mind, here are 2 scriptures you need to underscore and think about often. First, let your speech always be with grace, that you may know how you ought to answer each one. That's from the book of Colossians, chapter 4, verse 6. Second, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up, that it may benefit those who listen. That's from the book of Ephesians, chapter 4, verse 29. Today, here's a prayer for you to pray. Father, may the words I speak this day bring credit to the name of Jesus and draw others to Him. In His name I pray. Amen. Ia o le ulutala o le tatou fe au moli nei aso fai mai. O upu e sao mai lo fofonga, ia malo ungutu, e fa aalia mai e lava o tatangata. O upu lava e te tautalai ma o tautalai, e fa aalia mai e lava oe, ia fa apea fo ima. Na tupu fo e le so o pe teru nei tu langa. Le pō na pu e ina msaisai tia ina Yesu, na ta ape o mailo na au so. Ai na ape teru na tau wha lata lata ele mea na ave ia Yesu. Ai ele i matua e lata lata, ina ia loa wha atasi o ia ma Yesu. O loo wha ilo mai lea fio ngā lea tua, na o ane tangata na tutui tafta whaane o pe teru mfa peane. O oe lawa stasi o na so, e ilo e lau ngangana. Ai o leale mea pe teru na whaia. Whai mai ua ia upu leanga, ma wha fiti mwha pe atu, o te le ilo le nā tangata. Ai ina ua vivini moa, o ina ana ia mana tua ina ife talai ngā Yesu na whaiane ia te ia. A ole i vivini moa, ai ua e wha fiti wha tolu mai ia te au. O nā aloa ele e whafo pe teru, ma ua ia tangi whata iou. A ele ito e o pete ilanatu langa. A wana avea o ia mastase o tangata. Pito e sili o na mole mau malosi mole ali. A e mai se ina wato e tu man malo mai o ia. A e fa alongo e se tangata e fai mai o ia o le kerisiano. A e ola na ngangana e fa alelelei. E fai ngofie lava na e fisili ngia. Lona kerisiano po lona vaa male ali. Pe moni pe le hai. O au upo e mafai ai ona e si ina seisi ilunga. Po lou tu uina fo ilalo. O au upo e tau sina ai stasi ili ali. Pe e te faa mamao e seina ai fo i le nātangata mai le ali. O nisi nei o mau e te mafaufau atili iai. E tu saai ma tātou upu. Mua mua, na e maua mai le kolose faa alon faupo e ono. Ia lea unoa au tau upu ma le alofa. Ia faa mai le maasima. Ina ia iloa e au tau, ona fai faa tatau se tali i tangata e tai tootasi uma. Lona lua e maua mai le tusia e feso, tau pue faa al faupo e luasifunu iwa. Awane e alwatu se upuleanga e oto ngutu. Na ale upulelei e atia e ai i mea e au ngā. E tupuai lelelei i e faa longolongo i ai. Mfayo na tato utitalo faa penei e nei aso. Le tamai. Ia avea mato upu. Mato utitau titala e nei aso. Ina ia vi ia aile ali. Ma ia tō sina atuai nisi a te ia. I lona suafa ma tau te taloai. Amene.
Ua i se ua i loa, no fina ngalo le alini. Ua i se ua pule, fatasi. Fatasi ma oe
Na e foa i mai Na e faia mea uma O oe o nei uma Ia bini a oe E faa baba
listening to Fa'atawi Noa'inga program on Plains FM 96.9. So stay tuned.
Yo tato, tala pupulo na luole nei. Oa fa'aul talaina fa'apea. Olele sona maile fa'amalama elelea. Olonungali o ailini. Malona to olua o simi. Nasifi ane mailo la fale sana nofo elis fulu tau sanga. E tūle tonga vau. Ai ua sifi ane mano nofo ili vaenga ole lato pito nuu. E faisina to otele o tangata ina nofo ai. Na wane la mano nofo sosoo ili fale o stasio tina. Engelani ilo na ingoa. Na oia masiana whanau la aiti. Ololunga alile nei ailini masime. Ua faisina maatutua ma ua leto e fai ngaluenga. Ua mawala la pensiona. Ma ua tele o la taimina ale nono fwai le fale. Ma fai amea e thia thia e fai. O taia umalamala. E usua ne ailunga alile nei e fai ale la tau maftanga o le taia o. Ona la nofonofo le ailunga o le la laulau ai. Ma faa sanga tonu lava ili faa malama. La te iloa tu aisiti na o Engelani. Maana mea o loo faya, e maise o le faya ino ana taanga mea. O le tele lao taimea tilo tilo tu ailini. O faa tau tau se taanga mea Engelani. E tele lava ilava lava o si ana faa nau. E umo ana tau tau se taanga mea. Ai ua alo si fafine o Engelani titono o lona fale. E va aifo ilana faa nau. Ai o ailini wa fali wane ya sime mfape hatu. Wa ia ili tanga mea le maafine la le nafai. Na mae mao la wale taimina na tatahai. O le tele o taimi. Na le fai tau la wale nuspe pa sime. Ma faa longolongo han. E le ai la wa masona fali u. E va ai pe ai se ai fai ai le tala le alon to lua. O fai lava la matau loto ailini. Le fai apeo le neitala itaya o umma. Ewa awa aya tuai wa umma na fatau tau se ta ngā mea ailini. Ai o le isi la taya o. Na fa alonglongo atu ai sime o fa apea le tala ailini. E pei lava mana ia o walo te. O te fa maasani le maafine lea. Ai se ita o yeila na mea se se e la e fai. Ele o saolo na faya ina wana taa ngaa mea. O faa longolongo atu sime, e pei ola ale manuia le mea ole a faya ailini. O faya atu sime. Faa mata ana o oele laa, e te fia fia pe alo atu seisi, e faa saa watu se mea o e faya. Na vave lava o nosoane ailini mfaa peane. Ai faya atu ai foi, ile ma ima wapauta taa mea, aile o mamala wa lava. Ile aisi la taimile aso lava lena. Aile o yei ailini le taimile. Na tilo tilo ailo sime ile faa malama lea. Anga ele ta nga mea astina o Engelani. Na ilo le lei lava esime. Le mafu anga le faa fita auli. Wal watu nei sime. Mafufulu faa to anga le faa malama. Ito tonu mafafu. Ele ita awina e simela na ngalwe na mfaya ya ailini le na aso. Ai ole taya ole aso na soe. Na toye usuwa na ifo ele ngali imole la breakfast ole taya o. Ai ole taya mifo ele. Walwa na engela ni faa tau taula na tanga amea. Na faa te ia sime ina ufape hane ailini. Oi. Ola le wa mamaa maana ya male tanga amea si maafine ifalee. Fafetai o lai ua iloa faila na taa ngā mea. E na oso atu sime mfape atu. Oi, e te la mai tawi na maise mea ua suwia i lauwa ai atu ilfa malama lena. Na ata e nei ailini mfape ane. Oi, eo, ola na winga ole ele ele ole taa faa malama na ufape ai. Na ufape ai ole taa ngā mea le neipa lai ele ele. Wa awa otu nei sime. E tau nuu yate oea awa ongo ole tuspa ia. Awa e te whaamasino atu. Ina nei whaamasino ina mai oe. Ia maleisi foi. Ave ese mō mua le fasila aolo o lo mata. Ona e te amfai eile ave se ina le fasila au mai le mata o le tas tangata. Wale hai se tala ai lini. Ai pe o sau se mea pe o le maa siyas. Ia o le tātou tala le nā. Ai o le nā lava o wata o mai esime. Se a o onga mai le nei tala. Ia e au ngā mo i tātou uma lava. Whaafutai lava. Tato, tala pupulo na luole nei. O a whaaulu tala ina whapea. O le le sona mai le wha malama ele lea. O le ngali o ailini. Malona to o lua o simi. Na sifi ane mai le o la fale sa anonofo e li sifulu tau sanga. E tūle to ngā vau. Ai ua sifi ane mano nofo ili vaenga o le lato pito nuu. E faisina to otele o tangata ina nofo ai. Na wane la mano nofo sosoo ili fale o stasio tina. Engilani ilo na ingua. Na au ia masiana faanau la iti. Ololunga ali ili nei aili ni masime. Wafaisi na matutua ma ua leto e fai ngaluenga. Ua maule la pensiona. Ma ua tele o la taiminale nono foile fale. Ma fai a mea thia thia e fai. O taia umalama la. E usua ne ele unungali inene e fai ale la tau maftanga o le taiao. Ona la nofonofole ilunga o le la lau lau ai. Ma faa sanga tonu lava ili faa malama. La ta iloa tuwa isi tina o engelani. Maana mea o loo faya, e maise o le faya ino ana ta nga mea. O le tele lao ta ime tilo tilo tuwa eilini. O faa tau tau se ta nga mea engelani. E tele lava ilava lava o si ana faa nau. E umo ono tau tau se ta nga mea. Ai ua alo si fafine o engelani titono olo na fale. E va aifo ilana faa nau. Ai o ai lini wa fali wane ya sime mfape hatu. Wa ia ili tanga mea le maa fine lale na fai. Na mai maula wale taimi na tataa hai. O le tele o taimi. Na le fai taula wale nusipe pa sime. Ma faa longo longo han. E le ai lava masona fali u. E va ai pe ai se ai fai ai le tala le alo nito lua. O fai lava la matau loto ailini. Le fai a peo le nei tala i tae au umma. E va ava ai atuai wa umma na faa tau tau se taa ngā mea ailini. Ai o le isi la tae au. Na faa longolongo atuai sime u faa peo le tala ailini. E pei lava mana ia ai o walo te. Te faa maa sani le maa fine lea. Ai se ita o yeila na mea se seela e fai. Ele o saolo na faya ina o anata ngā mea. O faalongolongo atu sime, e pei o la ale manuia le mea o la faya ailini. O faya atu sime. Faamata ana o oele la, e te fia fia pe alo atu seisi, e faasa o atu se mea o e faya. Na vave lava o nosoane ailini mfapeane. Ai faya atu ai foi. Ile ma ima wapauta taa mea, aile o mamā lava lava. Ile aisi la taimi le aso lava le nā. Aile o yei ailini le taimi lea. Na tilo tilo ai loa si me ile faa malama lea. Anga ele ta ngā mea astina o engelani. Na ilo le lei lava e si me. Le mafua anga o le faa fita auli. Wa alu watu nei si me. Mafufulu faa to anga le faa malama. Ito tonu mafafu. Ele ita awina e simela na ngalwe na mfaya ya ailini le na aso. Ai ole taya ole aso na soe. Na toye usuwa na ifo ele ngali imole la breakfast ole taya hao. Ai ole taimi fo ele. Walwa ne engela ni faa tau taula na tanga amea. Na faa te ia sime ina ufa pehane ailini. Oi! Ola le wa mama maana ya male tanga amea si maafine ifale. Fafetai o lai ua iloa faila na ta ngā mea. E nao so atu si me mfape atu. Oi, e te la mai tau ina mai se mea wasuia i lauwa ai atu li faa malama le nā. Na ata e nei ai lini mfape ane. Oi, e o, ola na winga ole ele ele o le ta faa malama na ufape ai. Na ufape ai o le ta ngā mea le neipa lai ele ele. Wa o atu nei sime. E tau nuu ia te oea o onga o le tuspa ia. Awa e te faa masino atu. Ina nei faa masino ina mai oe. Ia maleisi foi. Ave e se mua mua le fasila au lo lo mata. Ona e tau mfai eile ave se ina le fasila au mai le mata o le tasi tangata. Wale hai se ta la ai lini. Ai pe o sau se mea pe o le maa siasi. Ia ole tātou tāla le nā. Ai ole nā lava o wata o mai e simi. Se a o onga mai le nei tāla. Ia e au ngā mo i tātou uma lava. Whaafutai lava.
Hey, I told you I'm back again. Ishikania, hey, mani atalo.
When my heart Le Plains FM, iwa ono tesima le iwa le nei, I le polakala me, o le fata awa ina o a inga.
Ia wo o mai fo I se, staimi mo sa tātou, mo le mau po se testimoni. O se mo le mau le nei a stamta le vau, lo na ingoa o rand. Na o la ane ma ave ina elo na o langa I tutono se a inga kerisiano. Ma ni mātua sa faita wina le fionga le tua. Ma tau mawhai e muli muli ai. Ai peitai, ina ua tuputupu ane ma avea ma tangata matua le neita morang. Sa ai alu ese ma mao mai ai, ia o onga kerisiano. Ai ua pule lava I elo na ola ma mea mana oi faya. Se ia o lava ina ona faa onga aina ma ona faa tawina drugs. Sa ai ai loa ina lelei lava lana mea ola o faya ele lelei. Ma sa langona fo ilona faa no no ilana me o fai. Ai uole mfai o na alu ese ai. Se ia o ina fai nga alu ngasi tasi ufale uloa ia po si supermarket. O ina ana watu wa inito ina maselotu kerisiano. Lata lata ane. E koleki mai mea ai tutoi ale fale uloa. E tufa maata ngata maatitiva. Na alu watu wa ilase toa ya ina. ma faasoa ane le tamale nei se mau mai le afionga le tua. Fa mai Rand, na matua e pailo na loto le mau, mau inana amata mai ilo na suia lo na olang, ma liliu atua ilo ele ali. Ai maana ia nisi o ana upu nei, fa mai. There are some consequences to sin. So some of the drugs that he used had some effect on his mind. He has to have that continuous dependency on the Spirit of God to enable him to be a husband, a father, and someone to do the Lord's work. Fai mai e yei lava fua le angasala ilo wolanga, e ui lava ina ua e liliu ili ali. Pe a faisa e ola masoi fua si ulanga angasala. E faa peila o le tele o nisi o drugs na ia faa o ngaina. Wa faa ina ilo na maa fau fau. O le mele na e faa lango lango faa moe moe e lava le anganga o le ali. Na tutaita ina o ia. Ina ia mafai eo na faa tau nuina o na tiute. O ia o le ta maa, o le to olua, ai maisi o le ngalwenga le atua. O lo o ia o au nai. Fai maile o lana maulia, malana tala. O le ala le le faa malo o longa. Pe a fai tātou te surrender, po le tū ato o tō le tō soifua malo tātou wola ili ali. Ile faa taoto na e lusful tasi alfa upo lusful tasi. O le o tau sisi ile a mi o tonu ma le alofa. E maua e ia le ola, ma le a mi o tonu, ma le vi inga. Whoever pursues righteousness and love, finds life, prosperity, and honor. Ia au si mai lau fa afonga.
I grew up in a house where my parents had godly values. They read the word. They embodied their convictions. So I clearly understood what it meant to be a Christian. It was also a bit tough to find my role. I chose my own path, and that path was pretty self-focused. Making my own rules and suffering the consequences of living a life that is set apart in the wrong direction. In seventh grade, I started drinking, using drugs, and my life would begin to decline in such a painful and destructive way that would play out for the next 10 years. The facades that I would develop as a teenager, funny guy, tough guy, would become really a false foundation of who God made me to be. I just totally set aside all my moral boundaries, and I said, I'm gonna run this thing and do what I want to do. My final semester of my senior year, I was kicked out of school. I was chemically dependent, and I was emotionally wrecked. All of my income was going towards my substance abuse problems. There was a period of my life where I lived on the side of the Chattahoochee River, homelessly, so I could use drugs. I started selling drugs. This young mother would come up to my house and buy drugs with her kids in the car. It was at that point that I was really, man, I was troubled. I knew what I was doing was wrong, man. And it grieved me. Even in the party world, it grieved me deeply to know that I was dividing a home. I'm working at a grocery store. A couple of retired guys would come through there and pick up perishable items and give them to ministries in the city. And he shared a Bible verse with me. And for the first time in my life, I believed it. It's like it cut me to the core, and it exposed my brokenness and my selfishness. But instead of condemning me, it gave me a sense of hope. My probation officer gave me the opportunity to go to a scheduled interview my mom had set up at a recovery center. And it was at that place that I was given the chance to take an honest look at myself and my addictions, and most importantly, who God is. It became clear to me at No Longer Bound that addiction was a response to a deeper issue. My part in this relationship with God would ultimately start with surrender. As God was changing my heart and mind, repentance would really play out in a way that was authentic. It was a heart change. It wasn't just behavior change. And instead of trying not to do the wrong thing and focusing on my sin struggle, I had a higher calling on my life and had the power of the Holy Spirit working within me. I started keeping a prayer journal, and for the first time, I would develop an empathy for the needs of others, a calling to be like the men who came and spoke the Word of God into my life. I joined that mission.
When I met Rand in March of 2002 at a Young Life camp, you could tell he was nervous. But he shared from the small, teeny, tiny pocket Bible his story of redemption and hope. And to see a son struggle for that long, for Rand's addiction to take hold of his life for so long, and for him to come out of it, and for God to pull him from the depths and reunite him with his dad, I had to meet him. I waited for an hour and a half to talk to him, and all I could say was, I just need to give you a hug. And I embraced him, and I couldn't let go. It wasn't awkward until I stepped back. I thought, I just hugged a complete stranger, and I'm crying over him. Please help me pull it together.
We were married, and the day after our honeymoon, we went up to Northeast Georgia, where I attended Bible college, because I knew that my ministry would involve the ministry of reconciliation, of reaching into a broken person's life. I knew that I wanted to work with young people and be on the preventative side of where life can go wrong. So God gave me the opportunity to work in the community with students in Atlanta, and then opened a door shortly thereafter to be on staff at Church of the Apostles. And I think my calling and my mission in this great church is to be a part of that reconciliation process where people grab hold of hope. Hope is the joyful anticipation of good.
As we journeyed together, his confidence in who God created him to be just escalated. When you have an understanding of who God's created you to be, you never want to be anyone else.
There are certainly consequences to sin. Some of the drugs that I used had such a toll on my mind, so I realized how dependent I am on a continual connection with the Spirit of God. If I didn't have that, it wouldn't be possible for me to be a dad, to be a husband, to be a person who is about the Lord's work. Proverbs 21:21 teaches us that he who pursues righteousness and love finds life, prosperity, and honor. That's the healing journey. As you pursue the right things for God's purpose, you're going to find life as God intended.
Bye. You are listening to Whata Wainga o Wainga program in 96.9 Plains FM. So stay tuned.
Ia, sa moae pa ngā lavalea. Ona ua mai a fo ilo tātou taimi whātanga ina. Ma ua whae wina fo se tāmu whainga mole nei aso. Ia te le lavale tāli tonunga. Ua wha mali ina fo ilo fina ngālo malau wha funga anga. A tātou te wha fo ipea le vi inga ili atua. A wā wana oia lava e ona ina le vi inga. Ola tātou Paul Kalamel na mole nei aso. E wane ingalo to e whaafonga whonga mai fo ile asfaraile. Pe au tātou au li atu ile alofo le atua. To e mawa to e fo se e whaapoponga ole nei lava Paul Kalame. Ia ae, fia mamoli atu alofa anga e tele lava mo oto umale au whaafonga. Si o tātou watunu oe olo o maua mai le nei whaasa launga. Ia manu ia tele ile i unga ole nei vai aso. Ae whaatou whaam whaasoi fua ia Samoa. To whaasoi fua.
Mum.
God bless you, Mum and Dad.
I love you, Dad.
Jesus loves me so much. Do you?
Tune in again to Fata Waina Waina. Next time on Plains FM 96.9. Same time, same place. Don't forget, Jesus loves you. Tofa Soifu.